Kunako olwalero
nina mukyala Fatuma Kitimbo okuva mu kakiiko k'ebyokulonda. Bwe twogera ku kakiiko k'ebyokulonda tutegeeza kalulu wana kakiiko kankizo nnyo kubanga kekateekateeka bwe gubeera mukolo akakiiko k'ebyokulonda yesenga kyatubuulira kye tugenda nakyo awo nno tetuyinza butafuna makakiiko ka byakulonda okwongera okutulungamya ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku kulonda gw'omulonzi awuliriza otambule n'okumanya ng'omanyi akakiiko k'ebyokulonda kakola ki era biki bikakuteekerateekera nga tugenda mu kalulu. Mukyala Fatuma poza kuwauliza Kyabasa.
Neyanziza nnyo ssebo moderator. Nga moderator wagambye amanya gange nze Kitimbo Fatuma nga nze akulira ebyokulonda mu Entebbe Division. Mwetusanga Busiro South, Makindye Ssaabagabo ne Entebbe Municipality Constituencies. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano mwewale kutuwuliriza.
Kali tweyanze nsaba tutandikirewo omuntu bw'awulira akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission kakiiko k'ebyokulonda obuvunaanyizibwa bwako oba omulimu gwako gweguliwa.
Omulimu gwa kakiiko k'ebyokulonda omukulu kutegeka okulonda okw'abakulembeze b'eggwanga lino omuli omukulembeze w'eggwanga gwe tuyita president ababaka abakiikirira abantu mu parliament we tuyita members of parliament ne abakiikirira abantu ku government zaffe ez'ebitundu baze tuyita eza wansi tukiyite local government councils. Kati ya ssemateeka wa Uganda wa 1995 nekyusiriza ewa akakiiko k'ebyokulonda okubeera nga bategeka okulonda okwo mu ggwanga lyonna lyonna nga wetuba tukategeka okulonda kulina okubeerawo mu nnaku 30 ezisooka mu nnaku 22 ezisembayo ku kisanja ekyo ekiba kiriwo
kadde mwako
okulonda kwa president omujja kulina kubeerawo mu nnaku 3 kiyite 30 days
okay.
ezisooka ku nnaku 22 ezisembayo
okay.
mu kisanja okugwako nange kisanja kyaffe ekiriwo ku ssaawa zino kirina kugwako ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano omwaka 2026 yesebo
okay. Mateeka ki mwe mutambuliza emirimu baga baluŋŋamyo baga bafuga nga mutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe ng'akakiiko k'ebyokulonda?
Neyanziza nnyo ssebo moderator. Ebiseera ebisinga ndoza tubeera tuwulira nti fa akakiiko k'ebyokulonda buli kye tukola tusinziira ku mateeka gatugamba oba kye katukkiriza okukola era kati zino presidential and parliamentary elections tuyina amateeka ge tugoberera nga amateeka ago mangi ngenda googerako bwogezi briefly oba tukiyite mu bufunze kuba sitobola kuganyonyola nikola ki nengamalayo nge ebisooka ku mateeka ago mulimu ssemateeka wa Uganda owa 1995 awamu n'ennongoosereza yaamu netubeera ne Electoral Commissions Act CAP 178 awamu n'enkyusiriza yaamu
ennongoosereza
n'ennongoosereza yaamu
amendment
netubeera ne referendum the referendum and other provisions act CAP 1018 netubeera ne Political Parties and Organizations Act CAP 1078 lino lye lifuga ebibinya byaffe
ebyobufuzi
ebyenjawulo netubeera ne Presidential Elections Act CAP 179/1079 ebitambikamu president yalondebwa atya alina kutambuza atya emirimu gye ensonga bwe zityo netubeera ne Parliamentary Elections Act CAP enebeere tulambika ku ngeri okulonda kwa babaka ba parliament
gye kulina okukwatibwamu
okutambulamu
nkulu nnyo eyo
netubeera ne Local Government Act CAP 1038 eno naye tulambika ku ngeri gavumenti za wansi ze zirina okukwatibwamu okulonda kwayo
gavumenti ez'ebitundu
netubeera ne National Council for Older Persons Act with attendant rules and regulations ebano babeera ba special interest group kati special interest groups tuyinamu ab'enjawulo tuyinamu the old persons act people with this abantu abaliko obulemu abakadde n'abavubuka
okay
yesebo then netubera ne labor unions act agugenga mkumateka na amalala manji nyo isola kugira kwa wanisebo
get sinzira kwa kukole mirimu no manyati kati tugenze kuba government zevi tundu amujia yete kati chino ino kuchigo verela chino tochi suka
yesebo
okay kati kampini nga tezina tandika njaka la tugenda au kwa wabantu bagala nyo kubima nyevyo biche bibera uu
kakati
evi kule waka chiko kebyo kuronda unave simbie uu
echito kela dala damu
kampini walo che twitter harmonization abantu bachi uli la harmonization wabada harmonization baka baba kula chimu kachiko kebyo kuronda wategeza achi
kakati wetumala okusunsula abaye simbiewo tuchiite nomination of candidates ababa bayisemu mu kusunsulibwa baba bayina okiddako kubeera kugenda kunoonya akalulu naye kati nga tebannaba kugenda kunoonya akalulu tusitubeerawo ne kye tuyita harmonization harmonization yenu yeeriwa abantu abano abasunsuliddwa bajja ne batuula naffe abakakiiko k'ebyokulonda nitukanya engeri gye bagenda okunoonyaamu akalulu ng'ekigendererwa mu kino kulemesa kuteetawo obutabanguko gye baba bagenda okunoonyezaaki akalulu so ki ekibeerawo mu harmonization for example wetubeera ne bakandidati bana nga bali ku kifo kyekimu katugambe member of parliament entebe municipality abantu banonja kutuula nabo ono alete program ye engeri gy'agenda okutambulamu n'ono aleete program ye tuba tetwagala bantu babiri kubeera mu kifo kyekimu kubanga singa baba beesanga ekimu bajja kujjawo obutabanguko bajja kunwanagana okusingira ddala abawagizi obuzibu okusinga bubeera ku bawagizi oyinza okusanga nga ssebo n'abeesimbyewo bo tebalina bizibu
naye ng'abawagizi beepika
sina biseera ebisinga obudde bwonna twagala bantu beesimbyewo kwesanga mu kifo kyekimu nga bonna mwe bali kunoonyeza akalulu
ekisooka abavuganya ku kifo kyekimu temukkirizibwa kukuba kakuyege mu kifo kyekimu
tekikkirizibwa ekyo ssebo
so
kiba kitege ky'ovaola batutuula wansi nitukola zino programs ate tuzikola na mu buwandiike such that we butuuka ku makya tubukola mu buwandiike buli omu n'asayiningako naateekako omukono kinzikirizaganyiza
ennaku z'omwezi kumi ngenda kubeera wano
siina kubeera wano
ku
luno nina kubeera wano siina kubeera wano so ne kakutanda ni bucya ku makya ng'obadde olina kubeera zirowe ate ne tukusanga gayaza nga waliyo omulala aliyo ne mulwanagana gwe gwako amenye aliwo talina kubeera ogwo musango gwa naggomola
oyo mumukangavula mutya
tumukangavule kyekisobola n'okuleetera okukojja mu mulwokaano
tusobola n'okukusazaamu
akakiiko kalina that right
kakati wano mu harmonization tulina ba stakeholder manyi tujja kubatuukako mu maaso naye wano ebitongole ebikuumaddembe bibeerawo oba byo bijja luvannyuma
kati olaba buli kyetukola ebiseera ebisinga twetaagamu security so kati wetuba tugenda kukola zino harmonization meetings tuba twetaaga aba security nebajja nebabeeramu okusingira ddala police kubanga police eno erina okumanya ani ayina okubeerawa kubajjukira yeetandikirwako buli wamu ebeera ekolaki
eriwo
ate era yeebawa n'obukuumi omuntu aba agenda okukola campaign for example alina n'okusooka ogitegeezaako nti nina kubeera wa
wadde akakiiko k'ebyokulonda kakimanyi
yadde tuba tukakimanyi
agenda kubeera ku masengere naye ab'ebyokwerinda nabo balina okutegeeza
balina okutegeerezebwa basobole okubawa
obukuumi
yesebo
okay kale atuwuliriza tuli ku kyana 8:8 radiyo ey'obujjajja nine mukyala Fatuma Kitimbo ensonga ze tutunuulidde emirimu gy'akakiiko k'ebyokulonda njagadde ggwe omulonzi omanye akakiiko emirimu gye kakola ate otegeera obuvunaanyizibwa bwako naddala atwolekedde akalulu ak'omwaka 2026 naye oluvannyuma lw'obubaka buno ate ngenda kukomawo tweyongereyo bingi byogenda okumanya olunaku olwaleero gwe ky'oba okola tova ku kyabasa ku nsonga yakakuyege kampeyini zino zikolebwa zitya oba kampeyini kye ki wali mtanizo kuwele mga tachi tege ya chule campaign 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 chichi
ne aziza nyosevo moderator kati campaign ye kakuyege kakuyege nti omuntu aba agenda kunonya kalulu obati chito kusaba kalulu campaign yenu ekole mwa nga aba sunsudua bagenda wansi ku bantu nibabera nga bababulira kye bagendo bakolera tukiyite bababulira manifesto zizabwe nibabasaba nakalulu tokoma kuvuga kulira kyogenda bakolera oyina nogenda maso no basaba akalulu ekyo kye tuyita campaign civil moderator
okay zirina kukolebwa zitya
tuyine ngeri zanjawulo abantu gye basobola okunonyamu akalulu ngesoka kwezi ngeri kye tuyita political rallies obo okuba enkungana gagadde omuntu asobola okusoloza abantu be enkumi n'enkumi z'abantu n'abateeka mu kifo kimu
n'abakunganya
n'abaliisa ekigambo
okay.
Ng'ababuulira byagenda bakolera then n'agenda mu maaso ng'abasaba akalulu
okay.
Netubeerayo ne kye tuyita face to face nti omuntu eyasunsulwa atambula nga asanga omuntu muntu ku muntu nabira nga amusaba kululu senga goba wesimbyewo munsanga nungamba banaifa atuma
nonda
nenda kola kino na kino na kino na kino
okay
so edde mba nze nine dembi
okugana obo
okukiriza byongambye byogenda okutukolera biba binsanyisa nga nkuwa weba tebinsanyisa ndi wadembo obutakuwa kalulu kange netubeerawo ne media kati media ene naku zino yageze tuina mu electronics, tuina mu visuals, tuina mu social media, tuina mu ne print. Ngo echo kulabirwako ekisinga obukulu kati wano ku media omuntu asinzo chikozesa. Yo mwami oni yesimbye wo mu Kampala Central.
Abraham Luzi.
Ye yagambye tagenda kuba rallies, tagenda kula chintu chonna chonna.
Wakuita ku mitimbagano. Wakuita
ku mitimbagano. Wagenda okubera nga anonyeza akalulu. Yagambye tayagala kutataganya mirimu gy'abantu tayagala na kutataganya bannayuganda
eyo nayo nkola ekirizibwa
se
okay
netubeerayo ne posters and billboards kiyite okukuba ebipande omuntu asobola ebyo bingi nnyo abantu babyetanidde nnyo kuba kusaawa zino buli wotunula olabaki
besimbyewo bwoka kumpi
bwoka bwoka be bali buli wamu ne billboards ebyo ebinene nabyo tubiraba then netubeera ne kye tuyita bu flyers abantu amanyi okubisa obuntu buno obutini obukaadi obutini ng'era buliko ebifaananyi bwabwe nibe bagenda okukolera abantu n'obwo nabwo bukkiriza netubeerawo ne public debates era ennaku zino ndi kulaba NTV etanidde nnyo NTV MBS
bonna
bali zikola bayita abasunsulwa abali mu bifo eby'enjawulo ne bajja ne beesimbayo buli omu n'abuulira ensi kyayagala okukola abantu ne basalawo kyebanaakola ki kyebanaakola then netubeera ne road shows road shows zino omuntu asobola okufuna ekimotoka naateekako ekizindaalo
banange gundi abagambye gundi abagambye niyetoolola ekibuga
ngaali kubagamba bannaye mumpa akalulu genda kola ABCD
okay
yesebo zeze engeri gye tusobola okunoonyaamu akalulu
zino ziri mu mateeka zonna ziweddeyo
nakugambye buli kye tukola kiyina etteeka
ekikkirizo
kikola
bino eyeewandiisizza akakiiko kamukakasizza byakola oba byayitamu okunoonya
akalulu yesebo moderate
okay tugende ku ba stakeholder twogera ku abo abakwatibwako akalulu omulimu abakateekateeka omuli abeesimbyewo omuli abalonzi bwebityo
yesebo
obuvunaanyizibwa bwabwe buli wa era beebaani abasingakaawo
neyanziza nnyo sebo moderator tuina ba stakeholders bangi bayitirivu nga bw'okiwulira naawe awo oli stakeholder
mukalulu
obadde okimanyi
kimanyi
naawe awo oli stakeholder naye tuina bayitirivu nnyo ng'asookerwa ddala ye electoral commission eyina buvunaanyizibwa ki mukalulu okusookera ddala tulina oku appoint okulonda gazette okutongoza ne publicize okulangirira campaign period abantu ebbanga lye banaakola ki lye banaanoonyerezaamu akalulu tulina akakiiko k'ebyokulonda kavunaanyizibwa okuteekawo amateeka agalina okugobererwa ng'omuntu anoonya akalulu harmonization tuchogeddeko waggulu ako nabo buvunaanyizibwa bwa akakiiko k'abya kulonda akakiiko k'ebyokulonda kayina okakasa nti abantu abeesimbyewo n'abantu ba bulijjo balina security ebakuuma nga tuli mu period eno ey'okunoonya akalulu akakiiko k'ebyokulonda kalonda abantu abakulira ebyokulonda bayite ba returning officers n'abamyuka baabwe ba assistant returning officers still akakiiko k'ebyokulonda keekamu kano kalina okuteekawo n'oku omanyiite ntya formulate and implement vote education programs kalina okusomesa abantu
okusomesa abantu kubikwata kukulonda
kubikwatagana kukulonda but for example tuinawo something ekintu ekipya kiri kuja on board kitugenda okukozesa ngenda kuba nkyogerako wansawo munaanyizibwa bwakakiiko k'ebyokulonda okakasa nti abantu bategedde biki ebiri mu kulonda biki ebyetaagisibwa era lwaki tubikola bunaanyizibwa bwakakiiko bya kulonda akakiiko k'ebyokulonda kaliwo okuwuliriza n'okusalawo okwemulugunya okuva kuvudde
okuwuliriza n'okusalawo buyinza
kabulina
kyekabeera kasazeewo gwe atuwuliriza kakikolera mu tteeka
kati gwe oba tokkirizaganya ne kyakagambye
genda mu kooti
ndowooza awo tulinawo ne kesi gye tusobola okulabwako naye katugireke
abawuliriza bagitegedde tebateeka ku bunkenke
akakiiko kekirinyini kano kalina okuvunaanyizibwa okuteekawo n'okulangirira roadmap oba roadmap ngiyite ntya
engeri gye bagenda
okutambulamu n'ebyokulonda mweyo mweky' ekiseera kati akakakiiko k'ebyokulonda nkavuddeko
emirimu gyako gyegyo
ngeze ku Uganda Police Force ekisookera ddala era ekisinga obukulu eyina okukakasa nti waliwo law and order oba nkiyite ntya nti waliwo eddembe tewaliwo waliwo n'obutebenkevu mu bantu baffe ne mu ggwanga muno okutwalira awamu
mulimu gwa poliisi ogwo
era poliisi yennyini eno eyina okubeera nga esobola okudetectinga ekintu nga tekinnabaawo okunoonya akalulu kano n'esobola okistopinga
gundi tumulabye agenda kwesimbawo agenda kunoonya akalulu naye byayinza okukolerayo okusinzira engeri gy'azzeemu tebikkirizibwa awo negamba togenda
togenda then still eyinza okuwulira ng'eyina ebintu enkeesi zaali zeetuzeeku tenegamba nti onoagenda campaigningira wano naye waliwo abategedde okukolawo webati ne webati okutataaganya eddembe ly'abannayuganda
obuvunaanyizibwa bwayo mu kulonda
era ebutuukiriza naye era eyina okumakinga sure nti abantu abaafa abeesimbyewo tebakuuma ne general public yonna yonna oba bannayuganda bonna nebakuuma kati yadda tuli mu kalulu obulamu bw'abantu busigala bugenda mu maaso
nti Fatuma agenze ku masengere kunoonya kalulu poliisi eteekeddwa okukakasa nti agenda n'akuyiga abantu n'avaawo mirembe n'addayo ewuwe n'abantu ne baddayo mirembe
n'abantu abakolera mu kifo ekyo ne babeera nga tebatateeganyizwa kyokolaba nti ebiseera ebimu omuntu ayinza okugamba nti nze ndigenda mu katale okuba raali omanyi oba ogenda kuba raali mu katale kitegeeza emirimu gy'abantu ogifufaganyiza so kati poliisi esobola okugamba nedda
togenda
mu katale genda wali mu kisaawe
olengedde abaana ku ssomero tokkirizibwa
abaana ki tulina abaana abatannatuuka kulonda nti togenda kusoma kalulu
ati oba bayise baana
abaana abo kati oba lwaki oba ogenda obatataaganya ku ssomero poliisi esobola okugamba nedda tojja genda wano genda wano yesebo then ne tubeera n'ebibiina by'obufuzi in fact ebibiina by'obufuzi buno nga sinaba kwogera ku mirimu gyabo njagala okukutegeeza nti olunaku olwaleero tulina ebibiina 27 ebiwandiise ebisukkawo ebibiina 27 byebyasobodde okuleeta abantu
kwetaba mu
kalulu kano ebibiina 27 yesebo naye nga wetubeera ne bino ebibiina tulina n'abantu abeesimbu kuba abantu baba beesimbyewo beesimbawo mu mitendera ebiri tulina abeesimbawo nga bali mu bibiina ne tubeera n'abeesimbawo ku bwannamunigina bayite independent
ekibiina kikuwadde fulaaga Oba bendera.
Wewe
simbao.
Wewe simbao.
Uh-huh.
Then walio wabe simbao kubanda mimi. Nanga tibaina kibina chonna chibali.
Ekitambo kiri.
Independent.
Obwa namuni. Bogamba kubwa. Wabera ye ekifo. Kibaito obwa namuni gina.
Uh-huh.
Oli ye simbao obwa.
Kati eto
gani? Sikubwa. Eh? Ye simbao obwa namuni gina. Independent.
Ina be simbao obwa namuni gina. De tuita ba independent
okay.
Candidate. Erao akachiko kwebyo kulonda kabenda maso. Ni katongoza obubonero makumi abiri abesimbao bwaba inokolachi okulondamu so sigwe kuveri ngoze na kabonero konti kuyagala
nogama nze ndi wa pichipichi
pichipichi wetu wate tijirina
tekirizibwa obubonero bana abesimbao obwana mulingina bwe balonda
yes sir
akachiko kebyo kulonda kabu kakasa
era webuli buli buli wamu wogenda twabutimbao buli wamu ni ku electro commission gondi media platforms kuna kuna kuibuli abantu abo mbalu ndokola chi okwesi mbao
kakati mchala Fatuma
yes
kazije webi ya andine mchala Fatuma chitimbo kuva mkachiko akevyo kulonda tumetuwa nise kusonga iye bibi na vyo ufuzi political parties ufuna njizi wabwa vyo buliwa na dala mkaruru
ne aziza nyo sebo moderator okusokera ddala politiko ebibiina by'obufuzi bino birina okutulaga engeri y'abantu bayo gye baba bagenda okutambulamu then ne beetaba ne mukyetwayize harmonization of campaign programs ng'ekyo kikolebwa wamu n'abakakiiko k'ebyokulonda ebibiina by'obufuzi bino byennyininnyini birina okulaga bye bagenda okukolera abantu nga babiraga abalonzi be bagenda okusaba akalulu kuba tebagenda bugenzi kuba sababu balina kusooka babulira be bagenda bakolera then ab'ebibiina by'obufuzi bino byennyininnyini balina okukakasa nti banoonya obululu naye nga babunoonya mu ddembe obutateekawo obutamanguko nti gy'ogenda okunoonyeza akalulu wagenda kubeerayo ebinaagwa tebiraze balina okumakinga sure nti waliyo eddembe era ng'abantu babasaba akalulu mu mirembe then balina obuvunaanyizibwa obw'okugaba ebintu ebikozesebwa mu kunoonya akalulu nga muno mulimu okugeza ng'ebipande twayogedde ku flyers n'ebirala bwe bityo ngabawa abantu abeesimbye mu bibiina
awoyongera wooterezeewo kubanga bw'oyogera ku kugaba aliyo ayinza okugaba akakiiko k'ebyokulonda kagambye mugabe yongera utangaze kubibalina
ba candidate
ekibiina kyo kikuwadde ebipande genda okuganye
simanyi oba kibawa bya kwere oba kibawa bya sente
katugambe kibawadde
ekyo kimu
ku mulimu gw'ebibiina okay
okakasa nti abantu baabwe bafunye okozesebwa mu kwesimbawo then balina okukunga n'okusomesa abalonzi jeba lwaki bandi etabye mu programs za akakiiko k'ebyokulonda oba programs ezikwatagana ku kulonda for example ujja kusangiye nga agamba nze sironda kati gw'oli kunoonya akalulu oba political parties weziba zinoonya obululu ziba ziyina okutegeeza abantu bano lwaki bandi etabye muki
mukulonda
oba na activities zino ezigenda mu maaso then we tuba tuvudde ku political parties tuyinawo ba candidates benyininnyini ababa besimbyewo
abali mu lwokaano ate balinako ne ba
agenti baabwe kati batwalire wamu awo
otyo
kati bano bayambako political parties okola harmonization programs ekyo nga bwe nkyogeddeko waggulu awo era bwe baba bajja mu kakiiko omuntu waberanga wa political party wetuwa nga tubuuza ne candidate oba bakaani oba akaanya n'ekyo ogwo ne guberanga mulimu gw'aba candidates then nabo balina obuvunaanyizibwa obw'okumakinga sure nti gye banoonyeza akalulu waliyo emirembe balina okusolooza abantu bajje beetabe mu kampeyinizi zaabwe
kukunga
for example oba onaakola rally baba abalangirira bannaaye olunaku luno ngenda kubeera wano na wano mujje muwulirize biki ebintu nga bwe bityo then banoonya ne resources mobilization tugambye kiki
kukunga
mobilization of resources bakali ba
okay okunoonya ebikozesebwa
banoonya ebikozesebwa mu kunoonya ki akalulu oba ebikozesebwa mu bibiina byabwe eby'obufuzi wetuva o netuda kubalunzi
kati inga tunaba kuvao ba agenti wano
yes,
waluwa abantu bitero kubatabula agent we ya mchikiride
yes,
ku polling station tulabako oye agent wa Jonah butuogela ku agent huyu ya aliwa
na
yeka mtu wa mtegiri
agent gwe tulikuogela kwa wano siyo yogwe agent gwoli kuogela kwa
nati njogede babili
njogede babili
ee
kati agent yono gwe tulikuogela gwe njogede kwa
avera
mtu wa mtu ASMBO
senga
mba nina chendi kwa kati nganze owebio kuno ndentele senga mba nina chendi kwa agaza ngambe nga waliwo candidate chendi kumwagalako na yenga siri kumufuna mba asobolo kola chi okutuukirira
ono candidate wajjo kwewandiisa
ino kumutuwa
erinya lyateekayo nti Jonah Ssembajjwe agent
ye agent wange abeera yoyoyo
candidate bwabula agent asobola okukola ebyoli
yes
okay
candidate agent
bwetuogerako
tuba tusobola okumutuukirira ne tumubuza bye tuba twagala ne candidate mwenyini manyi babeera bali mukunoonya bululu ayinza okwesanga nga alina kyali kwagala naye nga talina budde kugendayo
okay.
Abasobola okutuma ki agent oyo najja nakwasaganya emirimu gye wakatiwe naffe abaakakiiko k'ebyokulonda then ne tubeerayo ne ba agents bali booligamba ab'okulunaku luli
polingidde
ab'okupolingidde
ayimiridde ku kabokisi bwe babalanga ye wali akola ttale
ng'atalinga
okay.
Kati oyo agent mulala oyo abeera agent wa lunaku olwo
kati
oyo candidate we amwapointinga okubeerawo okumulabira ebigenda mu maaso
okay.
Polling station
oyo mu bitabo by'akakiiko k'ebyokulonda ayingizibwa
yes sir okuyingizibwa atya
nti mumumanyi
tumumanya ku olwo olunaku
okay.
Kuba alina okujja n'ebbaluwa emwogerako
kigundi yangambye mukuumira akalulu
okay. So tetulina gwe tukkiriza nga talina ki
baluwa okay.
Yes sir
tugende ku mulonzi
omulonzi
vota
ono wankizo nnyo bannange kuba awatali mulonzi tewasobola kubeerawo ki
kalulu
obw'okulonda kati abalonzi balina obuvunaanyizibwa obw'okugenda okwetaba mu nkuŋŋaana abanoonya akalulu ze baba bataddewo mu ngeri ey'eddembe nga tebali kuleetawo obuvuyo balina obuvunaanyizibwa obw'okuwuliriza ebikwatagana ku kulonda tukiyite okuwuliriza voter education programs
nga kyetuliko kati
nga kyetuliko wano
kiba
kyandibadde kirungi nnyo nti abantu abali ewaka bateze bali kuwuliriza bye tulikola ki kubabuulira abalina ebibuuzo ne babuuza kuba kati ndishwa we naaviira wano waliwo abana babapikinzeemu kye bapikinzeemu then bavoters bano bennyininnyini balina omulimu ogw'okuteeka abeesimbyewo ku nninga okubeera senga baba bayiseemu okubeera nga batuukiriza ebyo bye babagamba bagenda kukola ki
ako kaddemu
ebiseera ebisinga abeesimbyewo bajja okunoonya akalulu n'akusuubiza eggulu n'ensi bw'omala omuwa akalulu
toddamu kumulaba
kati abalonzi bano buvunaanyizibwa bwabwe okubateeka ku nninga okugamba nti watusuubiza kino
naye tetukiraba
ate ebiseera ebisinga babakwasa nga bakomyewo ayinza okubanga yensimbawo kiri ekisanja n'abasuubiza eggulu n'ensi
biri abiri mugumu
n'atadda
alonzi emyaka tegiggweko
ate
2026 abalonzi babalinzi baba bangi
era bali eyo bali mu baba bangi yes sir
okay.
Then netubeerawo ne civil society organizations
kuba
kino nkyogene ntya mu Luganda
bitongole by'obwannakyewa
kati buno bulina obuvunaanyizibwa nabwo buyambako akakiiko k'ebyokulonda okukola voter sensitization oba okubuulira abantu lwaki bandeetabye mu byokulonda okulonda lwaki kubayamba ebintu ng'ebyo then bagenda mu maaso okubeera nga bamonitoringa okubeera bakalabaalaba aba activities ezikolagwa mu kulonda then babeerawo okudimandinga accountability okuva mu government institutions obenkyo nkinyonyole ntya mu Luganda eky'okusaba accountability
okulaga ensaasaanya
kati accountability ene kisele visinga wekichiogira abantu batu nulida kunsansa kusembi na chikwa chikwa ebintu bingi nyo simbi yoka yoka
okubuli leguanga vionevi kolebua
vionevi kolebua electoral commission uovoli kola chino wati wachikoze
kituwale sobuma tuwaba wade moto keziba kuma tuwakoze chino
ebintu unga wevit
bano betuogira ko
yes sir
oyogedde wali kukubiriza abantu oba okubabuulira ku kulonda obuvunaanyizibwa mwina kusooka kububawa kindi kitongole ekaso kengende mu electoral commission magambe njagala kukola kino
oba owulirayo ekigambo kye bagamba accredited oba nkyogere nti ekyo mu Luganda nakyo
kukkirizibwa
civil society zino tubeera akakiiko k'ebyokulonda kabeera kazimanyi
okay.
Bijja ne biraga interest mbye bigenda okukola ki
biteekamu okusaba
oba biteekamu okusaba yesebe
okay.
Then ne tube bwe tubeerawo tulina media tulina we twajogeddeko ndowooza ne political parties zo adwogeddeko so beba abamu ku ba stakeholder government
katono
neyanziza nnyo ssebo moderator ensonga eyo nno nkulu nnyo kulonda kwa 2025 akakiiko k'ebyokulonda kagenda kweyambisa kye tuyita biometric voter verification kit machines mu bufunze BVVK nga buli polling station egenda kubeerako akooma kano kagenda kubiyambako mu kukakasa omuntu nti ono mulonzi wa wano era akuuma kano tuzze ne slogan yegamba one man one woman one vote nti kana akuuma teri muntu agenda kusobola kulonda kutuka mu mulundi ogwo
olonda omulundi kumuti Fatuma Kitimbo bw'omaliriza bw'okoma wakuuma kakulaba nti wamaliriza dda okulonda
ate oba tolina ogenda kusobola kuddamu kulonda
okay
yes sir
akuuma
kenyini nyinyi kikano ye ne wenjogerera wano akakiiko k'ebyokulonda kalina program eri kusomesa abakozi baayo wamu n'abagenda okozesa akooma ako
kalina
kye ongoing training gye tulimu
babutegeere engeri gye bukolamu
era wetunaavaawo era akakiiko kali mu nteekateeka okubeera nga kasomesa the whole public oba kye tuyita sensitizing
obudde bukyaliwo
buli obudde bakategeere ngekimu ekigendereramu ekyo baagala bakategeere engeri gye kagenda okukolamu baka supporting era bakakkirize kakole
okay.
Kuba okuteekawo akooma ako abantu ne bakagaana kaba tekajja kola oba tebajja kujja naye bali kwagala bakababuulire balabe obulungi obukalimu baka appreciating basobole okukkiriza kakole era kayingire mu byokulonda by'eggwanga lino
yogera kubitakirizibwa mu kalunga sina bakufuna simu wano ndabazaaka
ebitakirizibwa nno biyitirivu mulimu bribery tukiyite
okugulirira
ne mubeeramu okwogera
sembera ku muzindaalo bulungi
ne mubeeramu okwogera ebyensimattu ku muntu eyesimbyewo
okuwaayiriza
omuntu asobola okukeera ku makya n'agamba gundi yafudde n'akeera ku makya n'agamba ono yavuddemu mu kalulu ogwo nno omusango gwa ddala that is an illegal practice
okay.
Okufuna obuyambi obw'essente ng'ekigendererwa mukyo ali kuzikuwa ali kwagala okole ki omuwa akalulu
oli yesimbyewo ne waba wamuwa obukadde 10 genda ononye akalulu tekikkirizibwa
damu ne ngambye okufuna financial assistance for example gwe moderator ne Fatuma ndi candidate
ne ngambo obukadde 10 nekuwa
obukadde 10
gwe
kwagala ompechi
gwe gwo wanze okay tekiriyo
tekikkirizibwa ekyo ekyo kisobola n'okujjisa sabo buli kyenjogeddaawo kiina penalty yaakyo oba penalty
ekibonerezo
kyakyo oba oyagala okitegeera bulungi kola omusango ogwo ojja kitegeera wate twaliwo okozese ennimi oba kye tuyita ennimi embi nga senga oba okozeseza olulimi olwo osobola okuleetera abantu okwekalakaasa n'ogwo nagwo musango gwa naggomola ebyo ebyo ebimu ku illegal practices
kale katusoneyo wano essimu ate tulabe kye bagamba
webale kuweereza laba Julius asinga Eddie Owenda gwe Lwengo yagala omukyalo natubuulire yo LC1 executive date yali gye tugenda okugirondera mubanga ffetulabanga yesinga okutugasa
ajja kuddamu halo
halo mbazira Boniface ndi wano najirwa abenge mukama wange ogenze noyogera wali kukulonda okukuuma akalulu omuntu sekinoomu wano nga tugenda okulonda
Nye tu gendo tuwa la yodi zati, teba tukiriza na agenda yo, teba gala na mtu alinya yo.
Hello.
Teba de tuwe deza. Zemo para ita wena aremo burumunari salza. Omukuru muuliza burungi nyo. Mamo someseza burungi nyo. Ewa antwana Uganda. Ma okusomesa. Uze kumpi nyo evi anga tuve nda kuronda. Kama singa, iba tegeda kuronda. Wana ula omukuru nga agama. Iba omaro kuronda, otambu mogenda. Mogende waka. Ataba la bagamba, ito kuronda kasa kubera u. Iba ja kufaa u. Kakata u kuronda, anga tuve nda kubera u. Kwa achiti muso meseza buri nako. Kisi, omuntu na ama yanti daromu ama agenda kuronda. Ana agende wako vata agende. Kubanga katembele liwo.
Kale we banyi balija waliwo mulala payo. Hello.
Hello.
Sema.
Ebo balo kuweza mkanani. Erinyo leko ne matu Francis. Nsizi dino wake bugenge maugula mu constitution mpaka kaona lebo na mugagweki omulako mulonde. Kakati nami ka kanjogere ku kintu. Ki ekisibisa akabuwa kanu. Ubalondera. Kati mkaguwe ni munda njie nubali uwewe uwa kaguwa hata mungu wa uwachi wati mwa kumpa mungu
kati uwe bali nyo ogenda kugata konono jebdi na kato za gambi singaka chiko kebi okulonda kawa andukulo omuntu avuganya ate koti ne mukomi yao ngobu konge buwe doku kubwa mkola mtia
okay. Ne andiza nyusebo moderator kanso kena yo nabuzi zaku LC1 elections ngawe tuze tubagamba ebanga lyonna nti nga akakiiko k'ebyokulonda tuli ready tuli more than ready okola okulonda kuno naye tukyalinda okufujirirwa government kubanga gwe mulimu gwa government okutufujirira okola emirimu
kubawa ensimbi
okutuwa ensimbi so government wene tuwere ensimbi zino tujja kuba tusobola okola okulonda okwo. Waliwo mwami agambye mbu ba agent webagenda yo babagana okuyingira ekyo nja kukiwakanya kasitobera ngoze n'ebbaluwa ekulaga nti oli agent wono tuba tukola ki teri asobola kugaana kuyingira naye ojja kusanga ng'ono agent agamba agent wa muntu ono yasose dda najja n'aleeta ebbaluwa n'omulala najja n'aleeta abantu nga bataano tukiriza abantu aba babiri boka boka ba agents
okay.
Kati buli wabasuka mweye namba baba mtu bake tubakiriza waliwo abuzi awa NRM agambye abantu bwebama lokulonda bagende waka abasigala tugamba bwoboma z'okunonda akaluluko va ku polling station ogende ofune gy'olindireyo kubanga ebbanga lyonaamalanga oli kusigalaawo ogenda kuleetawo kye tuyita congestion
okay.
Ng'abantu abalala bali kujokola ki okulonda so tugamba bwoboma z'okulonda genda ojja kudda olweggulo ngokulabalaka lukukoze eki kutuuse
infact
tulina meters bagamba tuzo talina kubeera mu polling station so baba kugambye toina kubuuka wani tikimanze ndoza kibate kiina buzibu
okay.
Wali wayo gedde kulwaki tusiba coding tape ati ne tumala netu